mwumva na David rya America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ya Amerika muri kurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu kigari mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turavuga itabi n'ububi bwaryo. Ikaze mwese kuri radio yanyu muze muganire n'umutumirwa muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Ndiende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika nk'uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tutinze ijwi rya Amerika, hikaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Umumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa n'abo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Sabakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahangayikishije kishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababariza umwanya rero n'uwanyu mu kanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego, turaho, turashima Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, itariki ya 31 kwezi kwa gatanu. mbere ya harero iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi z'itabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagasakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jyewe agatabi karanjohera
akoze cyane ikindi kintu kibwira umuntu ikintu kigomba kumenyesha mbere ni uko itabi rirata ntago twamubyaba cyane kuko yarabyize cyane cyane yari ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita pia group akabisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko arirata cyane mu ntapfa kubika tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura abe mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo bitabura uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ace ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge nicyo ntera ikibazo reka nshyire impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banyweye itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubu ngubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo nta kunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame urumva ngo birashoboka ko utari busige ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutanywera itabi icyo kintu ntigishobora kwereka ko uri gutanywera itabi ntacyo iwawe ubwo ngubwo uvuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko umuganga we yatanga imiti kandi umurwayi wundi atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi icyo twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nange ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutya naho ubundi atabiretse atumbira nk'ibyo bamubwira nyine akomeza akarimo ariko nyine amahirwe menshi nuko no ku byago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara z'ubuhumekero indwara zo za diyabete umuvuduko w'amaraso n'ibindi n'ibindi
Tuwe tawa tukumva kwa radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi baduhaye telefone zanyu mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi reka twakire kwitonda Jean Pierre uranyumva
karame
uri wene
ndakumva neza
urahagamaye
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kirehe
yego mumeze neza Kirehe
ya ni kirehe turashima imana kabisa
nuko nuko ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
yewe icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu baba batarinywa kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange
hari uretse igitekerezo wifuje gutanga hari ikibazo wifuza kubaza
icyo nabaza uwo mutumirwa nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika cyane cyane nk'abaganga ni icyo nabazaga murakoze
urakoze cyane kwitonda muganga Evariste mwasubiza Jean Pierre
akoze cyane yabanje kubisobanura nyine mwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo twihutira kwigisha ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu ruhame bitemerewe ibyemerewe nyine kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kujyana gutuma undi yagira ikibazo niba ari mu kora nabi niba ari mu mushobora kumutera ikibazo wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa ariko hari itegeko ni itambere ku itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nabisanga gushyirwa mu bikorwa niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego polisi minaroke mu turere hirya no hino nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe ku buryo niba ari nk'aho wahitemo kunywa wenyine ku ruhande atarinywesheje abandi ni itegeko nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva
amategeko ariho urabivuga ese arubahirizwa kuva abantu basaba igihe hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande banywera itabi mu ruhame hafatwa ingamba izo ngamba kugeza ubu mubona zubahirizwa ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute
yego urabona itegeko ko rero no kubahiriza n'inzira ndende kubera ko abantu bakoresha icyaba igihe kirekire ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko nibura ngubu navuga ngo ubundi umuntu waba bwaba bw'umutungo witaga iruhande akaba yakwiyama ariko ubu ngubu abenshi kubera ko abize ari itegeko ashobora ngo yihanganira umusore akigira hirya urumva ko nibura hari ako kantu hari ikintu bita mucyongereza bita knowledge action and practice kuvuga ngo ubumenyi uko bifata no kwishyira mu bikorwa kuba ba bantu babyumva abantu benshi nko mu tubari kuko sindi ko hari umuntu kimwe ritawe sindumva yaba ari umwihariko ariko i Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ati ariko ubundi Kigali abantu bamutabibara ariko ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi nyuma no muri bare turi aho bazigumye twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara kandi n'icyavuga cyo muri taxi rwose ubwo byanavuga ko bitunguranye ko narinzi koko nta muntu wakabaye anywa itabi muri tagisi birasaba ku muntu nyiri imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda ayinyweramo itabi mu muhanda amasatwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nanone ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko byose mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera hambere aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabitumeka akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo itegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi
twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude turi kumwe
yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi ni mu karere ka Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masisi harimwo kakibungubu
nuka nani ntambara n'ubwoba nta bindi
ajya mwabashije gutora
ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo twe akarere ka Masisi na Rutshuru ntabwo twabashije kuba twatora
tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
hamwe magaze ahantu hamwe ubushoboka ko hari ibitekerezo yaba imeze nabi
ngerageza
nari ndi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryaba ryemewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza twebwe nyine iwacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi tenahumba ngo ni ibiyobyabwenge numva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nkibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe munsobanurire aho
ngaho ye reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye Masisi muri Congo cyangwa
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gushyigikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye kumenyekana na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano wakabaye wenda babishyira mu bikorwa natwe anangarutse ku ruhande rw'u Rwanda guhinga itabi ntaguhumbi hari ingingo irimo itegeko kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iryo iyo ngingo yashaka kugira ngo tudashobora kutegera abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishiye ngo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gutuza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigisha ariko nkunda gusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikorwa ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turagira iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho tugira ngo tukamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyahera ubutaka bwahingwa nk'iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari ibangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko nko muri bumbwe niba hakugera muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukorera amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa na buri
none aba muvuga bahinga itabi itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabishyikira uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ibyo guhinga ari uko bisabiye uruhushya ariko hari amabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikintu yaba umuntu ujya guhinga wenda bakavuga se ko ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ukiraho ndabica ndabakubita oya bahita birohota bikaba bidasa nabi tubijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone noneho twakira kagabo vincent uratwumva
yego ndabumva
mwiriwe nibiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu rwanda urahagana he
ndi mu rwanda hano
i kigali kigali hari abantu bari n'abanywa itabi
akenshi ahantu haba hari abasaruye abantu benshi ahantu mu mabutike hari igihugu guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze cyabahisa nibera uburyo ko bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngewe uburyo ndashaka nawe nane kwibwira abantu baherereye muri mujyi wa kigali bajye bagerageza nane banarimo barinywere ahantu haba bihishe ariko hari umuco utari mwiza kabisa utanga abantu bakanyuzura by'abantu yewe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
kandi ni iki gitekerezo ahanini nasanga yambwira abantu nyine bari hakurya bagerageza kwangiza bakuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire rero kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi ryaba itabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari ababiryamo ubugoro hari abari zundika mu kanwa hari abarinywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo niba umwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
itazi ari risabwa byo kuri ara bari abari bari kuri cyabari diye ara bari umura yose itazi biganjira rifite kumijanje mu bibi byose birimo iyo nicotine
nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonye naho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi. Hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumura ibyo byotsi bagatumura kuri izo nzira karengane ibyo bibondo, mwababwira iki muri uyu mwanya?
Icyambere ni ukubamenyesha ko hari ubugizi bwa ngo itari kica no turinywa. Twakunda kundi umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza, ibyo byamufasha cyane kurusha. Ikindi cya kabiri ni ukumenya ko kuba itabi mu ruhame, uruhame ni iki? Ni abantu barenze umwe, ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo yo kunywa itabi uruhare ry'abo bana be, ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko. Iyo twabimenye aravuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kumutanga.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akagabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, telefone zabo ntizirimo gucamo neza, umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi, haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima, cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize mbata?
Arakoze cyane. Ibyashatse byerekanye ko iyo uretse nta ngingo z'umubiri zangirika, ubwo uko kuba biri kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka bigabanyuka, umubiri ukagenda ukiyubaka. Ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora, umubiri ukiyumura ukiyumura, ukazagera aha ukajya mu buzima. Hari nk'urugero, iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe na nk'inyuma y'amezi cumi n'abiri bitangiye gufata umwuka muzima, kumenyera kuba udakoresha itabi. Muri make iyo uriretse umubiri urongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa, nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Tusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara. Turi kumwe? Kamera cyane urahagana uri Igisagara?
Ukomere nawe. Ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda.
Ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngengo mbaze wa mutumirwa. Itabi turibona mu byiciro bine. Hari iryo banywa bacishije mu rushinge biteye urushinge, hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu, hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu kiro cy'amashara ino hano mu Rwanda, noneho hakaba na ririya bita amasegeri, ririya by'abacuruza mu butike. Ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine, niko yose atera indwara? Ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi, cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara?
Tasimbe hano itabi uko yabitubwiraga n'itabi, muganga?
Yego, mvuze itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye, ibikamba, ikigereti, ariko kwikera sinarindije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye. Ntabwo nayanze ko itabi naryo baryitera, ariko ubwenda birahari, ariko byose byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni uko itabi ikindi ngomba kukwibutsa abantu ni uko abantu bavuga ngo kanaka kanya itaba imyaka makumyabiri n'itanu kuko ntacyo yabaye imibiri y'abantu igira imirwanirize y'uguhangana n'uburwayi butandukanye
umubiri w'umuntu
hari umuntu ushobora kuba watekereza ugasanga mu bigira ngo cyaba ariko ntabwo yicaraga biba ariko ni ukuvuga ngo iyo bashaka kugira ngo berekane ko ikibazo kiriho uvuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu makumyabiri cumi na batanu bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakagisa nk'aho bagizeho ikibazo ubwo ni cumi n'umunani babiri ntibagire icyo bagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagize ikibazo ariko ntibivuze ko hari cumi n'umunani batagize ikibazo cyangwa abandi cumi na batanu bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba baragaragayeho ko bibatera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko imikoreshereze y'itabi yo yose ishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa kaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara ntadusobanure ibimenyetso bimuranga
ok reka agusubize umva biterwa n'indwara umuntu yarwaye ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera kunywa itabi cyangwa kurinywebwa iruhande
inkweto nari nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi ni izitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero wenda nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imitsi hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe n'uko ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 n'3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri w3 akadomo radio yacu vewa akadomo com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adrese yacu ni vewa radio yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcel
yego wiriwe
neza ikaze ku Ijwi rya Amerika
ndakoze cyane
ndirabo tukaba twumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mperereye i Kigali mu Rwanda Kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko nshobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi
nta kibazo rwose
ni ukuvuga ngo iyo bavuze itabi ubundi umuntu yakaba yumva urupfu kubera ko abantu bigarika mubare nk'uko mwabitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba bitica barimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo bageraho na iriya mibare iteri inyinshi ahangaha rero nk'abantu ntagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ari bata umuntu kuryikuraho bikaba intambara ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'iproduction kibangira niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora niyo n'itabi kibwacu rero bivuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho n'umwimerere wabyo nshaka ko ako ariko ari buze kudusobanuriraho hanyuma ikigo cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu rwanda bavuga nk'umwana w'imyaka cumi n'umunani ntiyemere kujya muri kabari bigeze muri kabari bigaragara ko hari umwana bakwakiranga muntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byangombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byari byo kuvuga ati ntacyo nkafurira amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaro murakoze ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi inama irindwi bakayizamura ikaba yabana mirongo itatu kugira ngo barebe ko nibura imibare y'abahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya santiforuso kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye imbere.
Yego urakoze cyane Marcel, reka muganga agusubize.
Yego
muganga, mwasubiza Marcel.
Icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuze imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'ubuti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru nkareka kumusa nk'umukoresheje muri guru ntabwo ari byose leta yashyizeho byo kuvuga ngo udakoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kugeraho tuba tuti umwana mutabe n'umutima itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane ntabwo ari nko hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotine iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotine risetazi akayakira ukamenyera niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigizemo uruhare abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo byangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugane kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya dukwiye kubimurinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka ibi byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twarigira urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC muri 2012 itabi ryari kuri 12.8 hafi 13 ejo bundi muri 2021 mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare ukishyura kuri 7.1 bivuze kivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye hari icyo arimo gutanga wenda ntawamenya nidukomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi bizaba byagiye wenda byavuye kuri 7.5 hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze niba twe nabivuga
Hara kano madzeri yara komojeho avuga kuri iria nikotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora ku riba rifite nikotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu
ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za rbc ntabwo bisaba ko zikorwa n'abantu bo muri minisante gusa muri rbc nubwo inzego zitandukanye niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore niba ari minisiteri y'uburezi niba ari minisiteri y'urubyiruko niba ari minisiteri zitandukanye ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura buri rwego rufite icyo rugenda gukora aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera akemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka bivuga ngo ibyo byose turabivuga ariko ni ukuvuga ngo bisabwa inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose bakoreze hamwe wenda minisante ni mu rwego rwo gusa nk'aho rubikuriye cyangwa rukorera amabwiriza ariko inzego zose nkunda gutanga urugero kuri covid zo bundi cyiciro cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu haje n'inzego zose haza polisi haza umutekano ntabwo abasirikare inzego zose zaravuye kurwanya covid niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho nk'itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko igomba kubifitemo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niyo nayo tugahuriza hamwe tukagira icyo tukareba niba hari icyahinduka
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya covid ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire Habyarimana Innocent ndabona kuri mu Burundi urahagana hehe
Bujumbura muri centre ville
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ibyo cyumvira cyane byo mbona nk'uko komedi iguma ari komedi kuko tuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba itabi ibintu nk'ibyo ingene hanze yasubije
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana ikibazo cy'amatelefoni i Bujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areke itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko tugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areke itabi gahoro gahoro turaza kubigarukaho mu kanya rero ubwo reka nukize nakire Innocent ngo agarutse ku murongo. Innocent noneho twumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ko tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi bimeze nka COVID-19 kubera ko COVID-19 cyari cyiza ariko itabi naryo barishyize muri commerce rero ibintu byose bamaze gushyira muri commerce hari ababihereza ariko bikagira ingaruka mbi abantu bagafa hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango omba bisha bigorana ariko nje ku ishitegerezo mfise kuko itabi twabifata nyine nk'uko ari cyiza kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga kiba camaze kubikiza ntikikibaye komere twese tushyira mu mitwe yuko kwigirwa kure ibyo mbabwiza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce ntikinjire mu kuko kimaze kwinjira muri commerce aca baha abagurisha kugira batunge imiryango aca baha n'abarindwa kugira barindwe ariko baze gupfa urumva ko haca baha uruhande rumwe ujoba ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba kwinjira rero mbona umwego twohagarika tukavuga ati stop itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivugaho iki
wamusizamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo mbice ikibazo
Zima aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarimwa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu
hari kuvuga ngo hari icyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tuzamere amagara aho ikijyanye no kuvuga ngo barice nacyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika naho ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kurihagarika nayo ni intambwe kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kubihagarika ntabwo aribyo bihagije gusa kuko ushaka kubihagarika bakajya mu kwicuruza by'amagenda nivuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kubitaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kubyegera kutaryamamaza no gucaho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagenda ibyo byose ni ibintu bihuriramo kugira ngo barebe ko twagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko ndabavuga harimo hari ukubica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye nivuga ngo bityo wakwicara hamwe za minisiteri zombi zikamubaza ati ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka ikindi dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bizihitamo bikamenya icyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego rw'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu umwe ariko twebwe nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hagati harindi ubushakashatsi buko bwari bwarakozwe bwerekanye 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza
noneho ngaruka kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibiro cya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku giti cye aramutse ashatse kureka kureka itabi ko nabwo bwabo buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba, ndibaza ko bashobora kuba bayenda barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu unywa itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira, aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi, yagenda asimba ku munsi, ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho nk'inama mwaduhigira n'izihe.
Urakoze cyane. Urumva nyine ubundi umutana bw'uburozi bujyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo. Nivuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bibahumanya bakaba hari uwanyoye byinshi, hari uwasomyeho gake, hari uwasomyeho aracira, yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane, uwanyoye gake urembyeho gake, uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye, akaba anavuga ati njye rwose nahita numva rwose nzi uko bimeze ndabireka ndabicira. Bivuze ngo uko urenga ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri. Uvuga ngo niba yanywaga ipaki cyangwa se amazi y'isegereti 20 ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agaca nkaho yimenyereza akanahiga umuhikumbuzi kuri uyu munsi nariye 5 kuri uyu munsi nariyoye akongera kwibaza ngo nshya ko ntariyoye nabaye murumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigira reka tugerageze ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu ntutabi uzagerageze cyane cyane wirirwa umunsi w'imibirebe ikintu kibi urebe ko hari ikintu bubi, hanyuma nugaruka wongere ugute witongoracetingo wishimire ugute nabiretse kandi nta nicyo nabaye. Nibyo ngo niwe navugaga ngo niyo umuntu nyirizina niyo yishyiriramo uburyo runaka.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda zikomeza kurikora kandi wumva ryica, n'utubazo twinshi cyane ati ntibakariretse ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa.
Niko bimeze bituruka ku arega urumva itabi ryatangiye kera no mu mico yabo yo kuyibanda bikanywa mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekerera gitari bisa nkaho bibaye umuco. Icyo kintu rero cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye. Noneho wajya gusangasanga no kwireka nako kubera inganda zabyungukiyemo zishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abaho. Niyo mpamvu bagira bakavuga ati twebwe amasezerano yo gucuruza ni muri twatwe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi, ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye abandenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga. Ariko noneho icyo bibazo bituma twebwe ku nzego z'amuganga ni ukwerekana imibare, ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zitemo ingamba zo kubigabanya. Ariko noneho nubwo bazibigabanya ariko n'abacuruzi nabo barashyiramo ayandi mayeri buri mutu gitwa za sosha za ziteye buriya ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo buramo agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita electronic cigarette nayo yahabuye abantu akakarezo gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa ababyo bita abafirimo. Ariko byanze bikunze ukabunyoye nikotini ikakubata na ka kandi ka electronic cigarette kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe. Inganda nazo zifite uburyo bwo kugira ngo kedere hangane n'izi leta na za leta zirimo gushaka kutuguraho umugati. Reka dukomeze dukoreshe amayeri dukoreshe dukomeze buriya
Yego.
Reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwaho nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko barinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radio3.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi, cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi. Isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngarukamwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Leta rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone, mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza, ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganiye abaganga?
Nk'umuntu
waba agerageje yagira akavuga ati nariretse none ndongeye ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite centre za psychosocial centre ishamikiye kuri RBC, hari ikigo cy'Ubutare, hari centre Kizere, hari na centre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bavuriramo igihe kujya, ariko hari ubufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yaboneka ibihenze, ariko ibi byose ni ingendo tugomba kugenda dukurikiza.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi igira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko, cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana, cyane cyane kutanywera mu ruhame nabyo mbona byangiza abantu. Turasanga abantu bari muri butike bacuza inzoga, basanga inzoga banywera n'itabi, ushobora kujyamo ugasanga harakigiye gukora ikintu kijyanye na inspection, ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Shimira nabo twari kumwe muri uyu mwanya, abafashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukavuzi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira umuze, naho ubutaha.